Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ babetie nkwasɛm. Ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna ne mbɛkyɛ asɛm yi. Ɔbɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no. Wasom wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ etu. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsiw tra ase na yɛabɔ mpae. Ɔde mfam ɔbɛmufoɔ mada wase wɔ akwannya wode ama yɛ nnɛ. Ɛda wase sɛ wama yɛhu nnɛ. Ɛbrɛ sɛ sɛ bɛwo sɛ hu da foforɔ te sɛ ni na wotwe foforɔ bosomfoɔ no afe foforɔ. Dom ka ye ho bi adwene yɛnte aseɛ ni ɛbrɛ a woma yɛbɛtie w'asɛm na ɛtuma no mu ahyɛ wo kristo din kronkron animnyam. Ɛda wase sɛ wona wadom so tie berɛ biara na woyɛ ma yɛ. Onyankopɔn gya ɔbaa no wo kronkron din mu ɛne yɛbɔ mpae. Amen. Me nua ɛyɛ nkwasɛm na nkwasɛm ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo. Ɛnnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Good Attitude Opens Doors and Opportunities. Good Attitude Open Doors and Opportunities. Ɛsu ban papa ɛbue ɔpono ɛne akonnwa bebree ɛba yɛasetena mu. Ɛpono a ɛbue ma yɛn, ɛbi ne yɛdie, ɛbi ne nkɔsoɔ, ɛbi ne ayaresa, ɛbi yɛ mpuntu, ɛbi yɛ kankɔ ɛne mpagya, ɛka yɛn ne yɛbusua. Asɛm yi, ɛbɛtumi akan biribi wɔ Philippians chapter 4 verse 13. Ɔsɛ metumi adeɛ nyinaa yɔ wɔ Kristo a ɔhyɛ me den no mu. Paul asɛm a ɔtwɛ kɔma a Filipifoɔ yi Philippians yi sɛ ɔmfa ho ne nneɛma a ɛsie, ɔmfa ho ne papa ne nea ɛsi wo n'abrabɔ mu no. Wobɛtumi ayɛ biribiara abrɛ a Kristo ɔhyɛ ne din mu. Ɛde m'asɛm yi mɛde wo bɛnante ɛwɔ ɛdisɛm ankasa mu. Na ɛdisɛm no bɛda nneɛma bebree di ɛma yɛhu. Yohane disɛm a Onyankopɔn nam no so ɛtwerɛeɛ. Ɛti mmiɛnsa ne yi mu a yɛnson ɛde ɛkɔ. Ɔbɔ de ara ne yɛatesɛm baako baako baako. Na sɛ wohwɛ ɛtiri asɛm a ɛwɔ ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no a ɔse na Philadelphia ɛhoma. Ɛhoma a ɔbɔfoɔ no ɛde kɔmaa Philadelphia asafo no. Na afotuo a ɔtu wɔn ɛho asɛm na me ne wo ɛbɛkyɛ yi. Sɛ wohwɛ a sɛ woka ɛdisɛm no a ɔsɛ nsɔre nson no ɔde obiara krataa ɛkɔ kɔmaa no. Ba mɛhwɛ saa safo yi yɛnkan ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no ɔse na Philadelphia asafo no mu bɔfoɔ no twerɛ kɔmaa no sɛ sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔkura David safoa deɛ ohini a obi ɛntu mu na ɔtu mu a obi nso ɛntumi hini ɛseɛ. Menim ndwuma. Hwɛ, mede ɛpono a wahini masi w'anim na obi ɛntumi ɛntum, ɛfiri sɛ wo ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na wampaw me din. Amen. Deɛ wosi ha. Onua, wohwɛ nhoma yi a nekenka mu ayɛ na mekenkan hɔ a na ɛyɛ medeɛ bebree hyɛ sɛbi akenkan no koraa sɛ merekenkan hɔ a ayɛ na ɛyɛ manhoɔfo a na ɛyɛ me anika na ɛma mehunu sɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ no 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 dia odi ni sabeka no obi ni obetimi ase no epe bebre ana onyame bi odom pruma ye ya su ene ye banti no ya na ma eponu mu eto ye hwe se o se the open door Jesus Christ no kura devil safo ano na sa safo okura yi e kire se authority and power to me any ahoden safo ne kura no na se Jesus kura sa to me na ahoden safo na he why ni odesenia obetimi ato safo ano mu ana puna Yesu ebia ma no hwa na betimi atum so tum so a hwan na betimi ebi pe se otia se se sa puna na oka wa sam the open door no e gina ho ma boni baka se symbolizing authority and power e ka se okra tumi ani ahoden as obi puna obi ni ho a obetimi ayeden atum amfa ba bia samfa nya mfa to ho ankyere so nya mi so bebie puna ma wa amfa ho bebia wo hye biara se wo ba ma wa de super papa di a no kwasem ni onu a wo tie mi na e ma se mi a onyakopon na me so american yi ene se se wo da super papa di a ebi opono ene akwanya bebre e ma oba bi na oto oto wachi e wachi wura mami ya to wachi o wa chepa na oyobi a o abutre o wachi a oto no etie ma amamfo ba beto ne wachi e ba jibi di kwa edwuma ana papa na odemika aba beto bi e da kru de mami aba sori ahmachi abe shene no menyina ah ti baba ba sister ti ko ndia na ofra se se oto na duane oho ana owura bi baye iti hukusu na baje se kusu atade e she no ne pabo asu no wesu we oba se wache wura me dia kwa medimenti yentem na ma meduane ni bimindi no so bigusu a me sese ase ah akomede me azu guru asese sei na opese mi wu ana akomede me me yentem me duane ni bindi na maame me duane bindi maame duane ni bindi aden na ochem ho sa ni nyina maame mbuwa na ojai ade a oyɛ no ana otwi bread na ohwe papa no ho no amane mbisa no hwe no tin eduane bigu mu ose afa salad ka ho fa garlic ka ho oyi ose number na ho ose maame na gasa na oyi enam bi oto biara okko number ako kusua baako oyi yebe je fish su baako na ore toso na ore toso ma no no ewiye no ochichire ye ade ma no ade ma no akwa na so be kan se me dem to eduane mi ntwi aka wo Mama nisi se mi mbisa o hwe ene pua okoy fo okoy mama oto no boye de obaye wie na na manfo frase o moto o ha pa baye baye dubi o moto o moko o ha na ka bi besi o baye wana wa time oba na se o mama me wachi epebi ato na me juma ya fo bi ye juma wa ha e di mepese eto wachi bi ekoma o na wache ni nyina ne boy sey ne boy sey ne boy sey na maame ne so o bobo ke maame ne sey no ho na bobo bi na so bi bi kan ho na maame sey ne maame kon kon tima o se da bi me a me kon na me de onyoma na ayden abre o na bi ska we kwa tu echire na o de koy o wa mre maame ne twen ya be mre wiam ho na o de eyi ni bai ni no man sa abre no Then the next day, no, I saw Baba told the same thing. No, I ain't sir. Oh, yeah, sir. To mammy watch his sir. Mammy no, trying to watch him. Say, but yeah, I won't but talk. Once I will be didn't soon. When you be at one or the other, Ako. The old Babu soon me and say, Chidako Papa never to watch him. Or talk the Korean, no one at Finibo to my toy. The old coin at you know. Na mami hu waleti eno fai. Ado tu webi ya na wano bedi diye ni bi eja waleti yo. Enu nti. Na odi. Tinansu biya mebisa. Wapen suwa. Onsu mba hobi yo. Awana. Wafia na kadi bise no mami fre. Wafia no mano se. Hey mpacho uwa minu kase minu udiye. Ba mito wache waha. Na nao se. Nenu nyami nama. Wase ka, mehunu kadi bi waleti bi asha waha. Card be a shim, and I'm a frail wallet no. I be dimmer. Not so sad, so well, as a man I'm a tall watching on. Os e, when I do we be do, or see me, we are singing, me walk any, so what you know, pass an abbot to honor. See, canny, me carda, me de quabruchi, dear me, drumman be a missy cassam. I won't fear by ye, if you are some, I could do a bruchina, cassam, and I was our cardinal. Not see any more watching on a bra. Diana. A dear one, mother, than a dear chin of a panabai and obejee. To obejee and a coyano. My man, Tinikabi, or Busumi, it's here, itchy. I mean, of course, while torn watching, because of a private tomb watch any cosso. Do ah, and obey no cast, eh? Watch your rather horse, eh? Was in Yami Adomachina and Yeduma. Now, Bessem no cobble, you know, so, sir. Very good, Nanya, I'm quite a wood torn watching now. Obey to me, any scan, because she'll be before. Cotton so between Amanaye and Cosso Ama, as you overfather in the coil, better than the carm or qua. Wakum say, restaurant can keep place can keep you on us. But my kind of say, ah, now as I have the migrated and I mean was coming high side away. Papa Nancasa, no any call, to do a sad restaurant and ask a can see. And now see, I'm for them, could I be nice top white, down black, who bought ties. Say, madam, welcome. Say, madam, welcome. Mammy, who had a crow, and a hino, I mean. For obliterate, welcome, welcome, son of the cotton. Cotton, I said, now, of which my friend and I about from your sea. And there, Eddie Queen. Mammy, we, and I, Jumano, Minibushi, and Minu Biara. A Jumano, I may be no, and I'm the shining, sir. If the Anibium Pibia obey a white chain in the main, but she man will be waha. And until my memory, I show him, sir. We are in Pusumi, Betio Cassi, Betu Bia Cassi, Bess and Anonsono. Make on a winny bibia may see dining no mina. Ewaha, Anna Betna, we bibia, intermediate co. Was e, Uranya Misha, no, see, Debbie. Mdia, na. Why no humba sabasa? Na overpay the anel or GBDB free, and ah, or cast a medium to the amin to a canoe. Na, a ye me. Jumano made a show, sir. Na papa na make an assam say, over to be a winter can not oil me. And I behoved me who subine any said about boot tracy tear. Na free and air corner. You be out here no, or faune, ukron, and we bush in a brabetana. A dying me see amma, a wow dear. When a moon is ampa, or say, good attitude, open doors and opportunities. Su papa. I be there, dear. I shall for fun. And I'm snacking your way to be a book wine, a day, a dema, yea. And it's no, so young Ponsy will be a crime be out to whole amount. Yes, Christo catch a few, that's as I finna say. Minimum you want born, my dear. Papa, my dinner, what modern bono, a yea, a cat to a cry, a Christo for, do what say, and a betting my dear, mammy. But Pamo cry, I got a woofing. But you do at him, but my me and yes, sir. And a panel. Shira Papa no bad or car cry, I am a sense. Or say, if you know, so tip my mess away to be a movie. My mean, I would trade at the supedi. And found what can no abo, but oh, man, be dear. The true papa done it, dear. And I'm so Emma, it be a quaint giant, am I? A dear best free few moons say, yonder super pretty. Na, yes, Christo, Punbia would be out to our mammy, no me, Bian. Saprono, be no bit me a tomb, or tomb su ya, be no bit me be. Namishrao, Namin no, Namin come home, sir. Why a crowd? na otie nkwa asem nim se otutu abrabo ho a ebe fo kwa be akonya bebre so na tumi aboa wo e ma odumpunu ayeden ebi amo sutras ne mumbai odum fo mo fo bada wasi wasa mba kwa ese be ejuma asaba wo chen era wasi so akasa tro ma wasa menye ejuma o manyonyo no hunu ntuma na mopa se be ya bi odumpunu ama wo mada wasi ewa di yesu di mo ene ebo mpai unia sa ufa krisi so kwa ajen kwa nda ya dumbre nda ya kwa jida unia oma nda ensa unu fa krisi so kwa ajen kwa e krisi upia emu biara anyo iraba ea msu mfu akwa hefo na mdi asemi ena Lifeword Media ministry suna mdi breo ya mishwa u telefon numa ya 0244-869499 0244-869499 na me email hefordjackson@yme.com hefordjackson@yme.com nyame shraw se wuti nkwansem dafofo so ebese shia bye bye.